the speech.
Doza. Okay. Joe Biden. Dem tomo wa diamfita. Mike Makemango Ibos. Kilo shama. 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 Kilo shi. Kilo shi. Kilo shi. Kilo shama. Mangoma. 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 Kilo shama. 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 Kongolo, Kadiampo, Papu, on a skeki tu. Ok, tangu nilingia kwenye game ishapita miaka 10. Napoteza kilo pande, enjoy miziki yangu ipande. Wengi wananipenda, wachacha wanipende. Wakinisema hainyumi, wakinitushi hainyumi. Familia ni mulefu, sio lazima wanipende. Sezi na seni chuki, najifanya kama Yesu. Hawasali, hawatubu, ndio maana na waroga na mangoma mipya. Roga, kilo jama, kilo jama. Kilo shama, 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 kilo shama. One love, kwa wanangu wa sekta. Kila mara munanipa nguvu kupambana nao. Tunajua akili yao, si tubaki chini yao. Ona wanashangaa kisi, tunawapika bao. Hawasali, hawatubu, njomana na waroga na mangoma mipya. Roga, nyonga sama nyonga, nyonga sagi finyo, nyonga sambenda, nyonga bintu nyonga. Nyonga sama nyonga, nyonga sagi finyo, nyonga sambenda, nyonga bintu nyonga. Naka sumbaresa, lomde mulima sankara. Kilo shama, kilo shama, kilo shama, kilo shama, kilo shama, kilo shama, kilo shama. Chifre trois trésor manager, bon avion, FK Félix allongé inspecteur, Jesse Amirali, Jesse, Best Suma, Moutoua Batou, le meilleur, Bob Kabananga, les rapprochés du boss. M. Patichi Tende, citoyen patient Kaembe, Mupendan Chekoari, Yamama Falon Kilwa Yumba. Nonga Sama Nyonga, Nonga Sagi Finyo, Nonga Sambenda, Nonga Bi.